It's DRT.
Sawa, ila usizidisho kaja mtu wa dina tapagawa.